Zinkabi nenkabikazi. Nawo lo 15 ngicela wona ngazi noma u50 ke kodwa nombani. Kodwa nje ayi. Ngizama zami impana mada ke ngithi ukugxoba kancane yabo ngikhuluma amagama shwala.
Angithule tu bafana khulume lo ngqongqosho 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 phatha bo ngqongqosho thule scopos sichithika zikhonye gobos mnyango ngiyawukhahle ndonsi AK mangifuna ungqongqosho kya siqalelana ngizovela ngihlale endabeni hayi ngoba ngiyazonda inkinga kuningi okusesifubeni kunini nithi niyavuka kuphele 10 years embedeni kodwa makukhona nenkingi yezi address ekugcineni bengizobiza amagama niyashesha ukukhetha ama-feelings nezifo zesilungu zozwa kuthiwa no-depression sibonge shomajozi limpompi ne-BET uRicky Rick unovaslina mautrap uphashiswa yini ubogawula ubheka insimbi phambana nesiphongo sakhula ngoshuni ibhithi lisengayibanga inzondo basobha skinny jean ubrand ududliwa amajongo ufuna ibeef ungalusanga ngibiza uzodwa ubona inkomo singiliyamezayo ngithenga iniphathele umufasa inkunzi esimalundalunda ibhube sekade behlaba zorepha phezu kwetrav nginibonisa ikhono likangaka nina all you need is love udlalani iy'ngoma zikasijava
kade ngibaphekile nje mina ngithule ngiyabuka silambi sidlekile le beef usihloke sayifuna inkabi silithekile itafula zahla zaphuka zogcina ngokhongotha lezinja iphezaluna
bengicela ukulungisa kungeza kuthiwa ngidisa usijava indlala ifaka umfowethu siphuza uthukele ukhahlamba angisoze ngikwenze lokho ngithule isigqoko nje mabrada abisinezinifyobi nokushaya abantu bokuhamba bafana niyaphaphalaza fika ney'nkabi zami lo shuni uyanihlambalaza ayisuka ngidlali nani ngayimela le nkalakade hayinxeya ngixhwali ngani bobuza umampintu uzangodumo ngayishaya into yami zomele ngihlukanise phakathi kokurepha nokutrepha kodwa ngeke uhlukanise phakathi kokutrepha nokudepha zomele uhlukanise ngifeature ucasper nokwesta ke sikhohlwa ama-journalist elami iphepha linomandela okhuluma ubheke lani ukhuluma nomphathi umphathi wenkabi record i-CEO weshibe ngani wosenje sijemu ngiyolalela mangesikhathi kodwa ngifuna owek kakhulu ngoba siyikhokhi overtime thathi awadi kwanthusa nasebrenuding linxusa yilo mrepho nebonga kekho omunye njengelusa nakumasikandi bavuma sihlula abashubile esikhumbi inkinga ngithanda ukulala emini kanti niyashesha nokuphupha ngiyazi bengithembisile ukuthi ngizonishiyela ikheli nacabanga ukhumalo cha bengithi ikheli niyatrepha niyadepha abanye basiphoxa kuswey senibaningi enimile impiko ngathi slogan iseplay thiwa abashaya inamba cha luthi abapopi usuma nxebanxeba lo shuni kodwa bawukhona indoda engaziwe egubha umgodi kodwa ushoni kuthiwa kunesandla sesithathu ngiza nesisodwa like black coffe kabi nenkabikazi ake sibasusele impi egodi ushuni wenkabi inkami sihlukanise labo dodi ubani owathi ayihlome yakwethu ukuponda igobi bathi inkaba ayina-airplay yeba ngiphapha ngiyoninyoni angisho ukuthi ngithini kodwa bafana ngisaboni ithini inkabu zakwe sitoki ithi mina ngisakhona yashonaphi irap ukhona itrap nje ayisakhona ule ngotumi from the view fika izolo wazi usitoki kabi nenkabikazi kwathula ukhona ophakamayo ngithi ukhona osukumayo ungqongqosho ngqongqoshe ngithi ukhona okhulumayo inkabi ibulala amadoda ungangitsheli ngokheli ikhumalo safika kunezinja irap useyiphethwe amakati sithule nje siyabuka odude basibiza ngey'nkabi khohlwani bafana inkaba idlala iphile fight ngoba niphenduka abafazi ngibona iphendi kumalosihadi umphathi woshuni bafani lo mrepha webhinqo ongena kutikizimabhida zidla ibrenuti ziyagile kabi nenkabikasuka momva likholwa isagile ngijayive ithusophala buka isandla ngiyababiza okay sekunjalo ithi nginishiyele i-address diep diep skr skr sekunjalo 2175 kabi record diep diep ushuni wenkabi bye-bye hey swali inkaba yizondi idla nazo kodwa zeyihlabu nobhajodla nezinja umahleke bulawa usokalento mzasenkabi irekhodi wobhathe nentamba ibhodlela noma kushoniwe liyadliwa udoko swale ungqongqoshe wongqongqosha umphathi wongqongqosha umlomo ongaceli lutho sakhuluma njengoba khona inkabi nenkabikazi swale.